Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 60, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Uli mwezi wa August, nyengwe makala ya bwino. 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 Mwezi wa August ndi mwezi wotentha. 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 Kumayamba kutentha kwambiri. Kumayamba kutentha kwambiri. 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 Ndithudi. Andusayenda pansi opanda nsapato. Ndithudi. Andusayenda pansi opanda nsapato. Ndithudi andusayenda pansi opanda nsapato. Ndithudi andusayenda pansi opanda nsapato. Amaenda bwanji. Amaenda bwanji. Nangandi opanda nsapato amaenda bwanji. Nangandi opanda nsapato amaenda bwanji. Chifukwa kuli anthu ambiri opanda nsapato. Chifukwa kuli anthu ambiri opanda nsapato. Anthu amavala nsapato za tenesi. Anthu amavala nsapato za tenesi. Nangamu majira jiani nthawi imeneyo. Nangamu majira jiani nthawi imeneyo. Munali kugwira ntchito ya mtundu wanji. Munali kugwira ntchito ya mtundu wanji. Anthu ayamba kulima minda. Anthu ayamba kulima minda. Amayamba kutentha mitengo. Amayamba kutentha mitengo. Ena amadula mitengo. Ena amadula mitengo. Oh, zikoma kwambiri. Oh, zikoma kwambiri.
Dialogue for fluency.
Kuli mwezi wa August, nyengo imakhala yabwino. Mwezi August ndi mwezi wotentha. Kumayamba kutenta. Kwambiri. Nditudi andusaye ndabanti obanda nsapato. Nangandu obanda nsapato amaenda bwanji. Ifo kuli anthu ambiri obanda nsapato. Anthu amavala nsapato za tenesi. Nanga mumachita chiyani nthawi imeneyo? Munali kugwira ntchito ya mtundu wanji? Anthu ayamba kulima minda. Amemba kutentha mitengo. Ena amadula mitengo. Oh, zikomo kwambiri.
Supplementary vocabulary having to do with weather.
Mitambo ya mvula. Mitambo ya mvula. Mitambo. Mitambo. Mpepo. Mpepo. Mkungu. Mkungu. Mpezi. Mpezi. Kugunta mpepo. Kugunta mpepo. Kujira bingu. Kujira bingu. Chinyezi. Chinyezi. Mkunto. Mkunto. Kukata. Kukata.
The following is exercise material having to do with the climate of Washington, D.C.
Mwezi wa Juni ndi mwezi wozizira ku Malawi. Washington mwezi uu si wozizira. Nyengo ya Juni ndi yabwino kwambiri. Mwezi wa August nyengo imakhala yotentha. Mwezi uu ndiwo mwezi wotentha kopambana yonse. Kumalawinso, mwezi wa August, umatentha kwambiri. Mwezi wa October, ukafika, nyengo imayamba kuzizira pang'ono. Mwezi wa mvula ndi uti. Mvula imagwa mu mwezi wa April kupambana. Nyengo imayamba kutentha mwezi umenewo.
Further practice material having to do with the climate of Dar es Salaam.
Nyengo ya Dar es Salaam pa mwezi wa September si yabwino. Kumatentha kwambiri. Ndiponso kumakhala chinyezi kwambiri. Nthawi imeneyo ndi nthawi imene uko kumatentha kupambana nthawi zina. Mvula ingathe kugwa nthawi iliyonse. Mwezi wa November sikutentha kotere ngati mwezi wa September. Kumakhalabe chinyezi. Koma sikutentha kwambiri. Nthawi imeneyi zipatso zimayamba kuchuluka chifukwa cha mvula. Mwezi wa January kumatenthabe, koma kuli mvula.
End of unit 60. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 61, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ndimafuna kugula chimanga. Ndimafuna kugula chimanga. Mumagulitsa bwanji. Mumagulitsa bwanji. Tango bwerani muone bambo. Tango bwerani muone bambo. Mbale yaji ya ikulu, tango bwerani muone bambo. Mbale yaji ya ikulu, tango bwerani muone bambo. Mbale hii kubidi limoji. Mbale hii kubidi limoji. Kubidi limoji mbale ya ikulu hii. Kubidi limoji mbale ya ikulu hii. Mbale imoji. Kobili limoji. Mbale imoji, kobili limoji. Nanga ndikafuna kugula mbale zitatu. Nanga ndikafuna kugula mbale zitatu. Mbale zitatu. Makobili atatu. Mbale zitatu, makobili atatu. Chimanga janga ndi chabwino kwambiri. Chimanga changa ndi chabwino kwambiri. Onani, chachikulu chikulu. Onani, chachikulu chikulu. Onani icho, chachingono chingono, chantu ena. Onani icho, chachingono chingono, chantu ena. Koma amwenye, sama gulisa choncho. Koma amwenye, sama gulisa joncho. Ama gulisa mbale ziwiri, kobili limoji. Ama gulisa mbale ziwiri, kobili limoji. Ndiye mbale zitatu, makobili awiri. Ndiye mbale zitatu, makobili awiri. Oh, chimanga chaji joipa. Oh, chimanga chaji joipa.
Dialogue for fluency.
Ndimafuna kugula chimanga. Mumakulisa bwanji. Oh, mbale yaji ya ikulu, tango bwerani muone bambo. Mbale hii, kobili limoji. Kobili limoji, mbale ya ikulu hii. Mbale imoji, kobili limoji. Nanga ndikafuna kugula mbale zitatu. Mbale zitatu, makobili atatu. Chimanga janga ndi chabwino kwambiri. Onani, chachikulu chikulu. Ona ni icho, chajungono chantu ena. Koma amwenye, sama gulisa choncho. Ama gulisa mbale ziwiri, kobili limozi. Ndiye mbale zidatu, mobili awiri. Oh, chimanga jaje joipa.
Exercise 61A1. The goal is facility in using the pricing formula.
Mbale imozi, kobili limozi. Mbale ziwiri, magobili awiri.
Now, single words will be given as cues, and the entire sentences should be given after the cues.
Zila. Mazira awiri, magobili awiri. Tatu. Mazira atatu, magobili atatu. Ndalama. Mazira atatu, ndalama zitatu. Kipewa. Zipewa zitatu, ndalama zitatu. Mpila. Mipira itatu, ndalama zitatu. Chintu. Chintu jimozi, ndalama imozi. Zila. Zila limozi, ndalama imozi. Kobiri. Zila limozi, kobiri limozi. Mbale. Mbale imozi, kobiri limozi.
Notice that the fifth from the last line was omitted in the recording of this exercise. Exercise 61A2. The goal is becoming accustomed to the reversibility feature of the pricing formula. First, column 1 as cue, column 2 as response.
Mbale imozi, kobili limozi. Kobili limozi, mbale imozi. Mbale imozi, kobili limozi. Kobili limozi, mbale imozi. Mazira atatu, magobili atatu. Magobili atatu, mazira atatu. Mbalei, magobili atatu. Magobili atatu, mbalei. Muntu mmozi, ndalama imozi. Ndalama imozi, muntu mmozi. Kobidi limozi, zila limozi. Zila limozi, kobidi limozi. Magobili atatu, zila limozi. Zila limozi, magobili atatu. Nsomba imozi, ndalama ziwiri. Ndalama ziwiri, nsomba imozi. Ndalama ziwili mbale imodzi. Mbale imodzi ndalama ziwili.
Now column 2 as the cue and column 1 as the response.
Kobili limodzi mbale imodzi. Mbale imodzi kobili limodzi. Makobili atatu mazira atatu. Mazira atatu makobili atatu. Ndalama imodzi muntu mmodzi. Muntu mmodzi ndalama imodzi. Zira limodzi makobili atatu. Makobili atatu zira limodzi. Mbale imodzi ndalama ziwili. Ndalama ziwili mbale imodzi.
Exercise 61A3. The goal is agility in mental arithmetic connected with pricing. In this exercise, the response in each line is twice the cue.
Mbale imodzi kobili limodzi. Mbale ziwili makobili awili. Mbale imodzi kobidi limodzi. Mbale ziwili makobili awili. Mbale imodzi makobili awili. Mbale ziwili makobili anai. Mbale imodzi makobili atatu. Mbale ziwili makobili asanundiri modzi. Mbale imodzi makobili asanundiri modzi. Mbale ziwili ndalama imodzi. Mbale imodzi makobili asanundi awili. Mbale ziwili ndalama imodzi ndi makobili awili. Mbale imodzi makobili asanundi anai. Mbale ziwili lupia ndi makobili asanundiri modzi. Mbale imodzi ndalama imodzi. Mbale ziwili ndalama ziwili. Mbale imodzi lupia ndi makobili asanundi anai. Mbale ziwili ndalama zitatu ndi makobili asanundi limodzi.
Exercise 61B1. The goal is facility in use of concords with reduplicated adjectives that take a double concordial prefix.
Chimanga. Chimanga jina ndi chajukulu chikulu. Chinanso ndi chaching'ono ching'ono. Chimanga. Chimanga china ndi chajukulu chikulu. Chinanso ndi ya jingono jingono. Nsomba. Nsomba zina ndi za zikulu zikulu. Zinanso ndi za zingono zingono. Mirato. Mirato ina ndi ya ikulu ikulu. Inanso ndi ya ingono ingono. Ana. Ana ena ndi akulu akulu. Enanso ndi angono angono. Makasu. Makasu ena ndi akulu akulu. Enanso ndi angono angono. Tali. Anaena ndi atali atali. Enanso ndi afupi afupi. Njira. Njira zina ndi za zitali zitali. Zinanso ndi za zifupi zifupi. Miseu. Miseu ina ndi ya itali itali. Inanso ndi ya ifupi ifupi.
Exercise 61x1. The goal is using two different forms of the verb ipa, to be or become bad.
Chimanga. Chimanga iji chukuipa. Kuno kuli chimanga choipa chambiri. Chimanga. Chimanga ichi chukuipa. Kuno kuli chimanga choipa chambiri. Zila. Zila ili likuipa. Kuno kuli mazila oipa ambiri. Nyama. Nyama hii ikuipa. Kuno kuli nyama yoipa ya mbili. Somba. Somba hii ikuipa. Kuno kuli nsomba zoipa zambiri.
End of unit 61.